msafi.com.
Duki, natoka nduki. Duki, natoka nduki. Hama upibyo ni kuti. Duki, na oto nduki. Kama nikitimba na bunduki. Duki.
Duki. Man sped up on the floor, Suzuki. Two guns in the back of the hoopty. I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide like Tusi? Just pulled up with a big man, Duki.
Suti, megonga suti, ulizi ni mkali unigusi. Chuki, thamani ya mchanga kwa kujazia vifusi. Juicy, bay, imepanda juicy. Domana tukisogea, wana tuna gaya nuksi. Kwa tole tagi mapozo, nataka topigi vipala of course. Mipila nataka kugonga na ngozi. Sisi ndo kiboko za mabitozi. Na ipo wazi, mtu kazi, kwa hiyo hapa kazi. Inateka watu kaje mpazi, tagi, na undoka na shazi. Oh God,
oh my God.
Lauma mzigo si ubebi. Kicho cha moto kiko na ganzi. Akili na waza mabegi. Vifua vyetu vinatembea na siri ambazo wa baby. Ndomana wakipi mamoto wanapotiaga vibaya videdli. Nani kama sisi ambao ni wanyama kama sisi. Wanayua kuchanika kama sisi. Ata wakaribiane na sisi. Tumejikomba, tumejipata. Cheza na kode chana na cheni kuwaka. Kuchezea pesa ndo mchezo na otaka. Mwendo ni mchaka tuko. Duki, natoka nduki. Duki, natoka nduki. Hama upibyo ni kuti. Duki, na oto nduki. Kama nikitimba na bunduki. Duki.
Duki. Man sped up on the floor, Suzuki. Two guns in the back of the hoopty. I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide like Tusi? Just pulled up with a big man, Duki. I just took a left turn on up block. Not leaving till this road gets locked up. Three man hot out of four door whips. I know the neighbors heard was gunshots. No love for a pagan, you fought on my pagan. I'm trying to put you in the wood box. Can't take off this mask like Future. S roll bought through his block with my hood on. He got shot and he told that's fucked up. Big 4-4 at your door like what's up. G19 leave a hole in your jumper. Now let that shit burn like Usher. Your boyfriend on pissy, a sucker. Them boy don't want no one holler. I stay on my grind, crusher. Got that if you need it, holler. It's Gucci. Do I look like I'm left off a bad and bougie? Bad duck when I aim this Uzi. I spray this one, you get small like Pookie. Real life's a movie, I still got beef. I ain't tryna squash shit like Smoothie. They told you I'm too unruly. Wanna see how I slide like Tusi?
Duki, natoka nduki. Duki, natoka nduki. Hama upibyo ni kuti. Duki, na oto nduki. Kama nikitimba na bunduki. Duki.
Man sped up on the floor, Suzuki. Two guns in the back of the hoopty. I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide like Tusi? Just pulled up with a big man, Duki.
Duki.
Duki.